waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul wasaare Scott Morrison iyo xeer ilaaliyaha guud Christian Porter ayaa sii daayay hindisa sharciyeedkii labaad oo qabyo ah kadib markuu soo gaaray 6,000 oo qoraallo aragti dadku ay kaga dhiibanayaan, kuwaasoo ay soo gudbiyeen kooxa diimeedyo taageersan hindisa sharciyeedkan iyo kuwo dhaliilsan. Hindisahan qabyada ah oo ah kii labaad ayaa waxaa ku jira 11 isbeddelo oo ay ka mid yihiin in hay-adaha samafalka iyo isbitaalada kooxaha diimuhu leeyihiin loo ogolaado inay qortaan shaqaale diintooda haysta, laakiin waxaa lagu caddeeyey hindisa sharciyeedka in shaqaalaha caafimaadku aysan xaq u lahayn inay takooraan bukaanka. Hindisa sharciyeedkan ayaa si cad u qeexaya in isbitaalada ay leeyihiin kooxaha diimaha, xarumaha dadka waaweyn lagu hayo, goobaha shirarka ay awood u yeelanayaan inay go'aanka ay dadka ku shaqaalaysanayaan ku saleeyaan diintooda. Mr. Morrison ayaa sheegay in diimaha dadku aaminsan yihiin ay ka turjunto xurriyadda dalkan Australia.
What people believe in this country or don't believe when it comes to the big questions of life, which is really what religion...
waxa dadku aaminsan yihiin ama aysan aaminsanayn marka laga hadlayo su'aasha weyn ee nolosha oo ah waxa diintu tahay, waa arrin shaqsiyadeed. Ma jiraan wax qofka ugu weyn diinta uu aaminsan yahay. Dalkeennana, diimahaas ama wax qofku uu aaminsan yahay waa qaabka lagu qeexo xorriyadda dalalku ku faanaan, gaar ahaan dalkan Australia, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Scott Morrison. Hindisa sharciyeedkan ayaa qoraya in isbitaalada kooxa diimeed ku leeyihiin uu diidi karo inuu haweenka ilmaha ka soo rido ama sameeyo barnaamijyada haweenku uurka looga caawiyo inay yeeshaan ee IVF-ka loo yaqaano, laakiin qof uma diidi karaan ayaa la yiri inay daaweeyaan iyagoo ku salaynaya diin. Laakiin cid kastaa kuma faraxsana hindisa sharciyeedkan. Anna Brown oo ka tirsan hay-adda la yiraahdo Sinaanta Australia ayaa qeexday waxa ka dhalan kara qodobka loo bixiyey aaminsanaanta qofka, oo ay sheegtay inaan hore Australia shuruucdeeda loogu arag.
We don't have anything like it in any Australian discrimination law. So this is a new
sharciga la dagaalanka takoorka ee Australia waxaan oo kale kuma jiraan. Marka waa mid cusub oo aan hore loo arag oo ah sharci la yaab leh. Waxa uu sameynayo sharcigan waa inuu dadka siinayo iyagoo diin isticmaalaya inaan loo qabsan karin ama looga caban karin takoorka ay ku kacayaan. Marka shuruucda hadda jirto dhan waa mid ka sarreeya, ayay tiri. Xarun kale oo u dooda danaha guud ayaa ku raacday walaacaasi iyadoo qoraal ka soo baxay ku sheegtay in hindisa sharciyeedkan uusan wax ka qaban walaaca ay qabaan bulshooyinka xuquuqdooda lagu xadgudbayo. Taas beddelkeeda ayaa lagu yiri qoraalka waxaa la sii ballaarinayaa awoodda kooxahaasi ay wax ku takooraan markay bixinayaan adeegyada ay hayaan. Xeerilaaliyaha guud Christian Porter ayaa dhankiisa sheegay in isbeddeladan aysan waxba ka beddelayn ujeedooyinkii laga lahaa hindisa sharciyeedkan, laakiin waxay wax ka qabanayaan, ayuu yiri, walaaca ay kooxaha qaarkood ka qabaan hindisaha hindisihii hore. Hase yeeshee, Miss Brown ayaa sheegtay in hindisa sharciyeedkan uu abuurayo laba wajiilanimo sida ururada diimuhu uga shaqeeyaan Australia. Hindisa sharciyeedkan wuxuu uga sii darayaa, ayay tiri, laba wajiilanimada xaquuqda gaarkaa siinaya ururada diimaha, taasoo dhibaato ku ah dad kale. Si ahaana waxaad arkaysaa, bay tiri, sida isbeddelada maanta la shaaciyey ay u sii ballaarinayaan duruufaha ururada diimuhu ay wax ku takoori karaan. Mr. Morrison ayaa soo dhaweeyey wejiga soo socda ee wadatashiga oo dadweynuhu fikraddooda ay uga dhiiban karaan dhammaadka Janaayo sanadka soo socda.
I'm very much looking forward to this next round of consultation, so when we do get to a position
aad baan u sugayaa wareegga xiga ee wadatashiga marka aanu gaarno inaanu hindisa sharciyeedkan horkeenno baarlamaanka oo marino labada aqal, inaanu u marino si aan rajaynayo inuu noqdo mid midaynaya dalkeenna sida uu aaminsan yahay xorriyadda diinta. Dowladda ayaa qorsheynaysa inay hindisa sharciyeedkan baarlamaanka horgeyso bilowga sanadka soo socda.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.